Oh my God. Nick.
Realness, realness, yeah.
Are you lying, sir?
Mind your step, couple of gens like this. I only see you lame, tryna do like this. To got bars like boom, bro. So I pay a body, kill a younger tomb, you. Oh my God. Now pick a pass, left, cast, trip, cow, I'm in this, bro. Once upon a time, I was just a little bro. But now I'm in my so go pay at the prison, bro. Kiss in Gua, Naz in Gua. Middle finger, yo.
Ni makamuzi ya lana tangu juzi na jana na tikisa nyuzi kwa sana ni bluzi na suzi na ana matanuzi ya jana marapa wanaunga flow kama mchuzi wa nyama na kemikali hatuna noma bado na koroma ambia serikali hakuna roma tabora so dodoma so boma ukizima sana generator vile nangana meremeita ukichomoa na chomeka safi bila doa na someka
wempe abadi alipojitusu mwambieka ya kanyaga yani mbona shwari wakijipindu watakusanya masaga saga yule dema lijitusu kwa savana nilipo mfusi ya kabana yule dema lijitusu kwa savana nilipo mfusi ya kabana
I don't see them nafasi yao ndogo kwenye hili game kila nikitoa track mi na mada them what a shame mi nataka pesa wao nataka fam macho kodo AK falme mswati mende wadogo hawangushi kabati ha? Kichwa madenge na shingoni manati wapeni kabari sholo niko ndani ya wasafi acha mfuko tune pesa sichumwe bata unipi wewe sa kwa nini unune nkupa hai usichune kazana ujitume kwenye nyota za punda joni kwangu ni watume
joni shike mkono ma njo tutoke watuone na usiwa gope ni chungwa mdomo live. And we should not fear no one. We should not, baby. Check him by the Nikuna daily. Sending you my mina school, my belly. All the mother girls wanna go on there, get it. Wanna send my when the beach wanna chase. One man trash, is another man treasure. Kuja nipe kiss, kiss another one on gaze. On a bezel, mesha pass, mina jenga diki banda. Nime nasa, wempe ya bari. Na sasa, nataka nimpe funguo ya gari. Zaidi mkiongea na mtolea posa mwari. Jinsi nilivyo kolea na uisho.
Wempe ya bari. Alipojitusu mwambie kaya kanyaga yani mbona shwari wakijipindu watakusanya masaga saga yule dema lijitusu kwa savana nilipo mfusi ya kabana yule dema lijitusu kwa savana nilipo mfusi ya kabana.
I don't fear man, even though I wasn't born here man. Ukikwasa form minda kutupia plan calligraph Jones in your eardrums, gear son. Staki pressure za watu hali kiwa ngumu hata kwa mkeka ndakatu miukesha kafiatu OG nataka iyo dough nega pesa madafu mini boss lazima nivae suti juswaga mtoshi hata mini kai uchi umebuy Gucci aje na si wote tunajua umesota nega minimize chuki mini smart for starter so back to the matter I'm back mini shata hatari and I'm straight toka gata mikasa sukasa so brother we wapi
we habari alipojitusu mwambie kaya kanyaga yani mbona shwari wakijipindu watakusanya masaga saga yule dema lijitusu kwa savana nilipo mfusi ya kabana yule dema lijitusu kwa savana nilipo mfusi ya kabana.